Bros Inc. Records.
Kalongo longo longo kalongo, nimempata jana kalongo. Kalongo longo longo kalongo, leo tumeambata na kalongo. Kalongo longo longo kalongo, atanipa mwana kalongo. Kalongo longo longo kalongo, tampelekea mama kalongo. Na waza wapi kafundiwa yule, ana mwonekano wa kidanga yule. Anifanya nifanye visanga vile, la kiuno lilivo kubalia shanga ile. Kasha nipiga bao kwenye kumina nani, kambi na kitakwa. Na waza tunihane, anipa mipaga umilifiga namba na. Eno mama lao ndizi ala yote shane yo. Pakatu anakatalia kiti, nyangamu nyangamu kama amumunya pipi. Paga jumpa kajuzi na mpanda ashiki. Napaku wa shambulizi. Kila kijicho la Elizabeth Michael, we should die go na pata yake psycho. Shuti nikifufuta ajilegize kisaibo. She make me dance even if I don't want. Her lovely waist is just relevant. She's my best top level number one. My one and only choice forever, she be the one. Kalongo longo longo kalongo, nime mpata jana kalongo. Kalongo longo longo kalongo, leo tumeambata na kalongo. Kalongo longo longo kalongo, atanipa mwana kalongo. Kalongo longo longo kalongo, tampelekea mama kalongo. Upesi anaweka ni kama raino, na mimi kimpata na chapa faino. Kino mano na kiyo kama Jackie Michael, akijiwewe sesha napata saino. Chumba ni shibe anipa yote, na wanzi ni mpe siri zangu zote. Ani shoboke mimi komoke, akini papa pai nitafune lote. Anapendeza kwa mavazi ya kubana, ukimuona sura kazaliwa jana. Mwendo shepu kamjali ya rabana, nimesha mzamia bila ya hiana. She make me dance even if I don't want. Her lovely waist is just relevant. She's my best top level number one. My one and only choice forever, she be the one. Kalongo longo longo kalongo, nime mpata jana kalongo. Kalongo longo longo kalongo, leo tumeambata na kalongo. Kalongo longo longo kalongo, atanipa mwana kalongo. Kalongo longo longo kalongo, tampelekea mama kalongo. Pingisha ukipingishika, pingisha unijaze mbwembwe. Pingisha ukibingirisha, pingisha mbaya sare twende. Pingisha ukipingishika, pingisha